Mashemeji, mashemshem, mashemeji mafala ninyi wanafiki wakuda kudadek. You busy calling us shemeji, shemeji. By the time unaniita shemeji, mko kwenye kikao cha mwisho cha harusi. And I am not even the bride. Unajua msela wako anaoa next weekend, you busy calling me shemeji, shemeji. Tuwafanye nini mazee? Unaniita shemeji ndo admin wa group. Anayesema tutaoa wewe yani. Fala tumwe kazina. Why do you pamper us that much? Why?